goob lagu barto Qur'aanka Kariimka oo ku taala magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo ku dhisan geedo yaryar oo kaliya ayaa macallimiinta waxay dalbanayaan in loo dhiso dugsi Qur'aan ay Qur'aanka Kariimka ku baraan carruurta. Macallin Xuseen oo ah macallinka Qur'aanka Kariimka ku bara goobta ku dhisan geedaha yaryar carruurta bulshada deegaanka ayaa ka hadlay dhibaatooyinka la kulmaan xilliyada roobka.
Walaalayaal ma in baahna dugsigan inaan dhis daash kooki jarn dadtabaalaysano tabaroole yaalshoo ya wallaka barahay dadka walaalo ee muslimiinta mu'miniinta ee muxsiniinta dugsigan dal iyo dibid baroob ini dugsigan nin dhisaano nin hagaajiyan ilaahay dartiis ninka dhisaanaya ma baahna unuuna ducayna adduunyi aakhira yoona muraad iyo kheer ee alla un waaliya fadaana aragday ada saasa ulijeedkayn ii codsigaaynana kaasu walaalayaal taasa fadaan gobolkan Qur'aanka Kariimka ilaahay la ka bardaha ilaahay kalaamkii la ka bardaha laakiin kulli ilaahay kalaamkii meel ka bardaha hormariyoon adduunyi aakhira ku hormara si rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabi nin sheegay ida ma tal insaanu in qadaa amalu wa arib bin aadinka hadii dhamada amal shiki gohi wa laari shari khair wa landare raw malla ila min salaatin sidima hina sidila ku istasano sidina smay ku mada sadaqa tun jariyatun la ma ana ha sadaq jari ee labahi simisaajid la dhisi oo kal dugsi la dhisi oo kal ee la qoday lamad waay intii misaajidkaas dhigay tukada intii dugsiga mal ka akhriisa ma ana ha ajir shi dareere wa laari dhamadi la gaab amal shi shaqeeyo oo ilmu yuntafa'u bihi yari kan lamad lan ilmu dad bari intii ilmagaasi horanays baraayo la ka dhagama usuuna ilmu ji dareere ha badamado ajirsi sooda walaal kan sidaad oo waladun saalih iyo duco la weeri lanki awlaad baanaha unuk ka tarbiyay diinta ilaahay ka tarbiyay aawshay aadis dambi dhaafan weydii oo quraanka akhriyo kaasna koowa la eri walaalayaal may fadaane dugsigan lanki ba gacan ku jeey sida kordaalka dibada roogay oo muslimiinta ay walaaloga in al muslimu akhul muslim ya rasuul kaleey salaatu wasalaam ilaahi subhanahu wa ta'ala ma ila innamal mu'minuna ikhwatu mu'minin tu walaalu wa yari diinta ka walaalo way dalki idibid dilan barroog ma ana hamay ku fadaana inii dugsan galagna nin ku jeesadan nanin dhisa nanin higaaji roobkii ha wajahan iligi roobkii li roog dabeel iyo dhaxan ii ire tan isiin baaragaha tan u daash hata wal ka habo walan way dirbaal walan way gelin ii walaal ka haboogi tabartaaynu taas nagati walaalayaalow ay maana daashkan aynin soo ilaahi dartiis aynin soo